Re itse fa gore no kgwedi ye re le mo gone fa kgwedi ya Mopitlwe ke kgwedi e beetsweng thoko bosetšhaba go ka keteka tswelopelo kana kgatelopelo e e dirilweng mo mofameng wa metsi go akaretsa le ditirelo tsa kgelelo leswe. Mono wa monongwaga wa kgwedi ya bosetšhaba ya metsi kana National Water Month ke o reng Water and Gender o o totileng seabe sa basadi mo mofameng wa metsi le seo ba se fitlheletseng mo go tliseng tokafalo ka kakaretso mo ditirelong tsa metsi a naga ya Aforika Borwa. Magalies Water ke nngwe ya boto tsa metsi mo tlase ga lefapha la bosetšhaba metsi le kgaolo leswe tseo di neetsweng maikarabelo a go dirisana le tse dingwe tsa dimmasepala tseo di kaiwang jaaka di Water Service Authority jaaka kgwedi eno e beetse thoko go lebelela merero ya metsi. Gompieno re tlile go buisana fa le Magalies Water ka tshegetso eo ba neelanang ka yone go badirisi ba metsi mo dikarolong tseo di okay tseo di diriwang mo go tsone jaaka setheo se se nang fa le the customer contact center. Ndile go senya nako a ke bonwetse fa moye wa rona fa gompieno fa ke ausi o ratile ikaneng ausi o ratile a dumela tlhodimetse fa le baretsi ba station zeno.
Dumelang bankolo, dumelang baretsi, dumelang Valta FM. Ke a leboga tota fa le kgone go ntaletsa mo letsatsing la gompieno.
Ehe, ntle go senya nako fa a re lebelele fa ka botlalo o re tlhalosetse fa gore no the customer contact center ya Magalies Water le gore e tlametswe go thusa setheo ka ditirelo difeng.
Ke a leboga. Customer contact center ya rona e diretse gore e nne frontline customer service hub ya Magalies Water. E diretse gore e kgone go fa di customers the stakeholders one central place e ba kgona go tlisa dikgoreletso go tse ba nang le tsone ka metsi ba seke ba isiwa phila to post in a one central place ba kgona go isa ditletlebo tsa bone. Sa ntlha e diretse go improve customer service le customer satisfaction. Sa bobedi e diretse go strengthen communication puisano tsa rona during service interruptions tse re ka di bonang le ka dinako tsa di emergency. Sa boraro e diretswe gore organization e kgone go tracka gore di-complaints tsa rona ga di goroga le ga ditswa di tsaya sebaka se se kana kang gore batho ba kgone go fitlhela satisfaction. Se sengwe ke gore e improve le reporting accountability le decision making ya rona e be thusa le setheo on a broader strategy sa setheo of being a customer focused, reliable le professional water utility. Ka ga jalo e atumetsa ditirelo tsa puso gaufi le baagi.
Re lebeletse fa maikarabelo a customer contact center go motho yo ka tswang a sena kitso e e tibileng maikarabelo a yone ke a feng a letsatsi le letsatsi.
Ke a leboga. Customer contact center ya rona e diretse gore e kgone go amogela dikholo melaetsa le di-complaints go tswa ko baaging logging service issues giving updates go planned maintenance for water supply interruptions tse di ka nnang teng e direct le agent matters to the right technical teams. Ka ga jalo ga moagi a founile kgotsa a rometse WhatsApp kgotsa a rometse email ko go rona a reporta matsapa jaaka a metsi ga seo ga go na le di-pipe leaks ga a batle go reporta vandalism le theft to infrastructure ya rona ba bangwe ba founa ba batla go dira account information ya bone kgotsa gore ba ka patela kae di-account tsa bone or ba reporta any illegal activities such as illegal yard connections. Tsotlhe tse di ka dirwa ko contact center ya rona through email jaaka ke buile di ka dirwa gape through WhatsApp ba bangwe ba prefera go dirisa WhatsApp ba bangwe ba ka dira through call ba ka founa in to our customer center.
A re lebelele fa ya Magalies Water e dirisana yang kana e dirisana le mafapha a feng a setheo letsatsi le letsatsi le gore tshedimoso e le dirang ka yone go tsamaisiwa yang tota mo setheong?
Setheo sa rona mo customer contact center e bereka gaufi le ba operations, e bereka le ba technical, le ba engineering, ba water quality, ka gore ba bang ba tlabe ba befa gore metsi a discolored ga nna sentle kgotsa ga taste sentle. Ka jalo re tlabe re romela ba rona on the ground gore ba ye go tsa disample tsa metsi ba ye go a testa. E bereka le ba stakeholder and customer services le communications gore re kgone go dila ka tsotlhe di-customer queries, complaints, water interruptions, reports, leaks. Ba bang ba reporta gore metsi thebolo ya teng le ko tlase, jalo le jalo. So dilo tso tsotlhe tseo re berekisana rotlhe mo internally with our relevant departments, and then gore re kgone go tla le tharabollo ya matsapa a tla be a begilwe. Ga re etsa jaana ga re direla gore e seka re moagi ga a founile, e be nna gore hee o ka bo o founetse mang tsa ke go fe di-number tsa ga mang o mo founele, ke go fe di-number tsa ga mang mme moagi nako tse dingwe ga se gore o na le airtime e kalo. Mme ga e ikamantse le customer contact center ya rona, it's a one central place mo e leng gore ga founile query ya teng automatically e setse e isiwa ko the relevant department, then ene o tla fiwa feedback ya gore se ne a reportile ka sone re kgone go fitlhelela tharabololo ya sone.
E bile fa bua ka tsone fa di complaints tota a re lebelele fa bontsi jwa dingongorego ke mofuta o feng ka gale lo amogelang go tswa ko baaging, e bile fa ke mokgwa o feng o dirisiwang thata ya tshedimosetso e lo nang le yone fa batho ba ikgolagana fa le their customer contact center?
Go na le mekgwa e meraro e batho ba ikamanyang le rona, mme gantsi ke re lemogile gore bontsi ba rata go founa ka gore fa o founa o fitlhela motho tlaro ka tshwara mogala wa gago, wa kgona go tsenya tsetsebo ya gago tlare and then ba kgone go kry-a thuso. Sa bobedi se re bonang gore batho ba bone convenience ya sone ke WhatsApp messaging. Ka jalo ga a tsenya tsetsebo ka WhatsApp ba bangwe ba prefera le go ba ka kgona le go romela location gore ee ke mo blakeng e ntseng jaana le jaana jaanong ke iponagetse matsapa a go nna jaana ke kopa thuso. So and then ya boraro ke email ga batho yano ba batla go ntsha tletlebo e feletseng ya gore ba batla go kwala mo emailing ba itlhalosa ka go atologa gore ke na le matsapa a rileng a metsi jaanong. Ka go dira jalo all di-method tsotlhe tse re di dirisang ke go bridge the gap between traditional and digital options tse re kopanang le tsone ga baagi ba batla go dira go tsenya tlhokego ya metsi ka gore re kopana le di-customer tse di different, therefore ba na le di-preference tse di sa tshwaneng.
Fa modirisi a leditse a batla go itse ka ditirelo kana kgaogo ya metsi o tshwanetse a ka nna nako e kanang kang go ka amogela fa tsibuso go tswang fa ko setheong kana ko customer contact center?
Re le ba Magalies Water re eletsa gore within 24 hours on business days ga re kry-ile tletlebo re be re kgone go dila ka yone re be re bankantse, ka jalo go avoid excessive water spillages ka ra gore tatlhegelo e ntsi ya metsi. So go itila ke gore 24 hours e be re kgone go baakanya report e tlabe re receive-ile. Ntleng le moo ga go ka nna le delay e tlabe le di-issue tsa procurement of material kgotsa tletlebo e tseneng so se tshwantse re se bankanye re tshwantse re go reka material wa teng, ke sone fela se se ka dirang delay. Mme ntleng le seo within 24 hours of the receipt of the complaint re eletsa gore re be re baakantse tletlebo e ntse re e kry-ile.
Alright. Meratileng tshwarele fela jalo fa ke tle kgone fa o ka rekisa fa ke tla bua gape re buisana mo re tswele pele fa ka puisana rona fa. A ke metsweng lesome bese go tlogela kana pele ga yo tla fa ura ya botlhano fa mo puisanong fa rena fa le Sibuelde Tafa sa Magalies e leng fa mme o ratile Ikaneng ke ene ya re nalen fa dintlha ka botlalo fa re totile fa the triple C kana yone customer contact center. E re ke rekise fa ke boa taretsola tsa fa puo ya ka fa le ene fa wetho ke tla
Seletele Paseka. Reka jaanong o somarele kwa Boxer. Fa o reka Coopbag Beans, 400 grams tse nne ka 56 rand. Kellogg's Instant Noodles Multipack 5s, dipakete tse nne ka 90 rand. Seletele Paseka. Reka jaanong o somarele kwa Boxer.
Rona kwa bo ema purified water and ice. Re dumela gore metsi ke botshelo. Ke ka mo wa re go abela metsi a phepa a monate. A tswa mo botenteng jwa lefatshe. Ibile ke metsi a tlotlhilweng ka boitsanape jwa maemo a kwa godimo. Le ditlhatlhwa tsa rona ke tse di kwa tlase go fetisa. Ba o tshwere ke lenyora kgotsa ona le tiro. Leba kwa bo ema re tla go thusa ka monyenye wa maemo a ntlha. Re tele ga jana o tla fitlhela metsi a rona a balolang. Le di mobile fridge tsa rona tse di phepa di go letile. Re kgona le go direla metsi a di botlolo tse di kgethegileng go ya ka tiro ya gago. O ka re letsetsa mogala mo dinomoreng tse di latelang 083-241-2197 083-241-2197. Re fitlhela gape kwa ditshilong extension Sasol Tsokonyane Road. O ema purified water and ice hela jaaka gale.
Dr. Mukanya, jenga kaya si iponi, otsoletse go dira mekale metlholo ka go fodisa malwetse.
Idumela go mokgareng, khale ke na le mathata bagolo a go tla di chelete la mmereko. Ke ile ka kopana le Dr. Mukanya, mme o ile nthusa bagolo, ke kgona go tswela pele ka di business tsa ka, mme jwale ke itumetse bagolo. Ke kopa gore ha le tlhoka thuso le kopana le Dr. Mukanya, a le ne thuso bagolo.
Ke nna re filo mo Pampastata. Ke ntse ke tsamaya dingaka, ke tlhoka thuso ke sa e kry-e. Ga ke ntse ke sa bone bana, ke tlhoka mmereko ke sa o kry-e. Ke a kopana le re le Dr. Mukanya, a nthusa, o nthusitse thata. Ke setse ke mo leboga kwa leng teng, Dr. Mukanya o nthusitse. Kry-e thuso mo bagaetsho.
Go ntsha sejiso, go busa leruo le le nyeletseng, o busa mokapelo o tsamaileng. O tiisa lelapa, o busa dithoto tse di utswileng le go tlisa seriti. Dr. Mukanya o mo fitlhela mo house number 655 extension 6 gaufi le bus ring mo tseleng e lebile Mankuruane primary school. Kgotsa o ka mo letsetsa mogala mo 078-286-5510 078-286-5510. Back to sender, Dr. Mukanya, ngaka ya seipone.
Hey you, do you know you're a superstar? Vodacom does, and we are shining our spotlight on you. Get rewarded with VodaBucks for simply using our Vodacom services, like recharging or buying bundles. Join now to earn, bank, and spend your VodaBucks in the VodaBucks store on data, groceries, and more. Go to my Vodacom app or dial *133#. T's and C's apply. VodaBucks, for you, for free, for real. Ready?
Vodacom lifestyle with Casillas, CNN, Mobile
FM. Kwedi eno ke kwedi e betso ntoko go nna ya metsi bo sechaba ka mono o reng water and gender. Magalis water etla go tlisetsa dipuisano tse di farologaneng mabapi le ditirelo tsa metsi mo Dr. Ruth Sogo motse mompati. Nna le seabe ka go reetsa Volta FM kwedi eno e le 16 go fitlhelela e le 31. Reetsa mme o imatlafatse. Magalis water to be the leading provider of quality water and sanitation services in Southern Africa.
Thulaganyo ya ba.
Okay, a ke metsele metlhano we se pele ga metla fa ura botlhano fa ra go bona fa ke go mme o ratile ikaneng re tle re kgone go tsweletsa pele fa le go etswalla fa re bua fa ka puisana rona ka kwane fa tla go bona fa o emetse fa ba Magalis water ntate mo galeng fa mme ikaneng re sentse go tlang re
ke sa
ntse ke lefanya ehe a fana ntse re ya lone fa a rebelle fa a fare ne difatsa kana ne difatso ke entse jang fa so jang fa mo tsiri mo tsong e leng goreng e rebolelwa ke baagi e bile fa ile etse pa gara ntse le ka se ba ile etse pa gara okay ke tsheke pele fa ke dire jana pele ga le ke tantse be fa okay ya risiam ndi fitile ka ya gre o re ne sa feta ka one
and re sentse re fiti and sa feta ka one ya gore le le difatsa jang fa tsiri mosetso e wa ile re bolela fa ba agi e le tshepagala nthata so le jang fa re totile fa dingongore go tsa kana tse di mabapi fa le tlamelo ya metsi
ga re kreya kwere tletlebo ya metsi e tla betswa ko baagi re na le badiri ba rona on the ground upon receipt of the complaint ra ba romela gore ba ye go netefatsa se se diragalang gore tletlebo e ke ya baammaaruri ga ba fetsa go netefatsa re romela baitsanape ba magalisi otlhe gore ba kgone go ya go dira dipaakang tsa yone kgwere e tlabe sesefile otherwise ga e se e lebaganeng rona re berekisana le dimasepala ga e le gore ke kgwere e lebaganeng le masepala e romelwa to the relevant municipality officials ka ga jalo kgwedi le kgwedi go na le dinako tse re kopanang ka tsone re discussa le dikgwere tse dingwe tse re ne re di resedile tse dingwe tse re di baakantseng jalo le jalo. So all queries that are received are verified by our employees on the ground.
A gona fa le sengwe se botlhokwa se o ka eletsang go ka gokwa go lla fa bareetsi ka sone mabapi fa le CCC kana customer contact center?
Ke ne ke re ga baagi ba na le dipotso matshwenyego mangwe fela ka metsi ba ka re tshwara ko customer contact center ba ba preferang go re romelela email ba ka romela ko info@magaliswater.co.za ke info@magaliswater.co.za kgotsa ba ka romela ko customerservices@magaliswater.co.za ba ba batlang go re tshwara ka mogala ba ka founela 0860 000 720 ke 0860 000 720 ba ba batlang go re tshwara ka WhatsApp ke 0837443971 ke 0837443971
aha baagi ba go podiwa go bega ditiragalo tsa semo se sa siamang sa metsi go akaretsa le dikgaogo ka go ikgolaganya le Magalisi Water ka go dirisa tshedimosetso e latelang ke ntsa re neela yone fa weso customer contact center line 086 000 720 kana email ya bone e leng fa customerservice@magaliswater.co.za info@magaliswater.co.za kana o ka romela fa molaetsa mo nomorong ya WhatsApp e leng wa 084 39 71
Kgwedi eno ke kgwedi e beetsweng thoko go nna ya metsi bosetšhaba ka mono o reng Water and Gender. Magalisi Water e tla go tlisetsa dipuisano tse di farologaneng mabapi le ditirelo tsa metsi mo Dr. Ruth Sogo motsemong Paty. Nna le seabe ka go reetsa Volta FM kgwedi eno e le 16 go fitlhelela e le 31. Reetsa mme o imatlafatse. Magalisi Water, to be the leading provider of quality water and sanitation services in Southern Africa.